twala munnange nze tusunga kiki ekikulesa mmotoka ya baffe kankukuza mazima n'osalawo okuwalampa booda ng'omuyinike omuntu eyandibadde baatule ya mmotoka ani atuulika so ng'abamanya abasajja bammotoka amaaso bateze bali mu kubaza lwemu n'ekyanga lwakuba gwe tulaba akatto kaabalumadda gojja n'obayita abantu balamu gwe nno weesunguwaza omuzizi azimbatto we baagera wefuula ow'amagezi amangi
sagala nkulimbe olw'envuga embi n'emmakolo n'ayisiza mubabuwane bwavaawa n'agitukka lumu n'antomeza erudda olusakuula n'akuula akiirako gye yabbama kutuukira ku bwerenda olwa mmotoka epaala kyennava njikoowa nange nentetenkanya ku booda envuga y'omwami empesi
mwanyinaze sigisembye okuwalampa booda erinnyalika ye nga bwe kakuba ekigwa omuka omunene ani akusasula kirabika bubi mwanyinaze nga gwe okwekola ebyo iye katugambe ne wegyeba mikola ani abinyumirwa nga muka omunene agidde ku booda ng'omuyinike ate nga ne paafu ase yevuga bw'omwati mwatuyisesa fetotwekolezaako otambula ne bbaawo ekitiibwa lwekinoga obaana muggumivu nnyo ng'oyise n'omwami eyeevuga kusinga lw'ojjira ku booda
mwanyina bantambulire mbugo bya asiba bitiibwa kangumire ku mwana wa booda onaavuga obulungi alina engeri gy'akasimbulamu eyeggonjebwa bambi lwansudde mu kinnyo lw'obutanwa n'ennaku emukwata sibeeba n'abavuga bambaale ng'avuga amabidde ne sipiidi akubuuza gy'oyagala abannanga ayiya n'ebyokanyumirwa ka booda n'okukira bbensi bannanga omwana gw'ekkoona n'ogamagenda onaavuga booda ewooma sirigibuukako ndayidde leka naawe tonsuuza zaabu
obwedda byoliko ebyo mbadde simanyi kino byakitu bwaba bafe bwavuga abamuwa pamiti genda obafunaani bakojjaffe be bakyamu abagaba pamiti eziyita mu bumuuli tebayamba baddureeva bavuga tureera n'obutono bwati so nga omuvuzi omulungi buli kikabaako n'envuga ekikyanga ye mwannyina geyabaluwa mutuuzaako n'atakyukako
kasita mukoddomi wamubuulire
ebyolusaago mwannyina bite obufumba ati obwettira mu kifo ky'omuge yatula mu mugere
nze yantamako bukambwe bwe
keebeera enswera tebojja ku makya olimba naawe mwannyina mugere wansekera okyatule wagwa
ndi wansonyi nze gw'olaba
amansonyi nsonyi ago ge mabibu mane ky'oyagala okyatula kisinga lw'osirika n'otafunamu
kale tunaagezaako nendaba
siraba wa booda eyisa waka munnoowo mutendeke akuvuukira ebbenzi w'oli omatire
wammompa budde mwannyina
ebyolusaago mwannyina bite obufumba nti obwettira mu kifo ky'omuge yatula mu mugere
kasita mukoddomi womubuulire
keebeera enswera tebojja ku makya olimba naawe mwannyina mugere wansekera okyatule wagwa
ndi wansonyi nze gw'olaba
amansonyi nsonyi ago ge mabibu bane ky'oyagala okyatula kisinga lw'osirika n'otafunamu
nze yantamako bukambwe.